Praise God. In the name of Jesus. Hallelujah. It's your body. Of course. About your body. In the church, in the MIC. In the place. We have a district. Praise God. Believe in witchcraft and other them belong nowhere. First come to hallelujah, first what hallelujah, second to hallelujah, mama fina hallelujah, nze katunda kwe wate, kwe murunji kwe kute, pechi fonya nirise, intalo zango manile, bambi wensobe sonsasile, wenkubuze kontaize. Hallelujah. Mukwano ngonze bisobyo byango byerabire yarabambi mama wange mukume ne baganda bange bakume tate yatufako musembeze tumwagala nnyo mutugambire ekitiibwa netendo tubikudize engalo na kalulu tubikwongere boyitangayo mwebaze obulamu bwensa bukwongere oyo yagaba abazadde oyo yawonya n'endwadde oyo yasinga n'essente. Oli munonya naye nga takwefasa, oli mukowola nga takuyitaba. Laba oli eyakunonya gwe weebase, bw'oli zukuka leeti nga wejjusa. Kati gonza omutima gwo togukalubya, Mukama kuyita sanyuka ng'omuyitaba. Kati gonza omutima gwo togukalubya, Mukama kuyita sanyuka ng'omuyitaba.
Hallelujah. Hallelujah.